Yeah, yeah. Keep it on my love.
Kaniweka keep it on my love. Tunafanya chuk chuk kav kav. Benz liko uwanja niliko live.
Alemuacha atajuta mana niko geto na kumbatia. Akiana nitamrusha roho mpaka atasanda kwenye dunia. Nasimamia kaukucha mpaka nachananga chandarua. Nimempati yani mia kwa mia. Haru, haru wata mcharura. Charura, ukiwa ndani ni aibu anaficha sura. Baby kama ni beki basi mimi ni kisiki sipitiki. Baby mweza kwa wasi wasi usiwape nafasi kiurahisi, yeah, yeah, yeah. I give you my worry I swear siwezi kusubiri mpaka tonight. Izongongo hodi zinakata mudi tuacheni huku mambo ni
utake usitake.
Squatchy, alo alo squatchy.
Hapa ni kinaki naki.
Squatchy, alo alo squatchy.
Baby we
squatchy, alo alo squatchy.
Utafuta na mashati
squatchy,
halo
squatchy.
Unataka nini wewe? Nauliza unataka nini wewe? Sema basi baby nini upewe? Usilipe kodi moyoni kaburi. Usipwachi nimeacha nimeacha. Kwa sasa nimetulia. Menzima na data simba kapaka. Tuanangata nangata ninajilia. Bilivyo takata siyo takataka. Chuna chuna mama maliza pesa za mshahara.
Aiwe
nitakupa gari au topanda vidaradala.
Aiwe
ongeza madeko mina kupenda simasihara.
Aiwe
misi nyama pori baby nipe ile nyama ya swala.
Haru, haru wana mcharura. Charura, tukiwa ndani ni aibu anaficha sura.
Baby kama ni beki basi mimi ni kisiki sipitiki. Baby mweza kwa wasi wasi usiwape nafasi kiurahisi, yeah, yeah, yeah. I give you my worry I swear siwezi kusubiri mpaka tonight. Izongongo hodi zinakata mudi tuacheni huku mambo ni
utake usitake.
Squatchy, alo alo squatchy.
Hapa ni kinaki naki.
Squatchy, alo alo squatchy.
Biwe baby we
squatchy, alo alo squatchy.
Utafuta na mashati
squatchy,
alo alo
squatchy.